warkii maanta iyo Sweden. Dawladda Sweden ayaa maanta u saartay guddiheer baarlamaan oo ka soo baaran deegaanka siyaasadda mustaqbalka ee socdaalka Sweden, iyadoo muddo sanad ah laga doonayo inay ku keenaan hindisayaal saldhig u noqon kara xeer socon doona ilaa 20 bisha Luulyo ee 2022. Sidoo kale waxaa looga fadhiyaa inay ka soo jawaab celiyaan shuruucda deganaansho oo ay tahay in la siiyo soo galootiga sida deganaansho ku meel gaar ah ama mid joogto ah, sida uu sheegay wasiirka shuruucda Sweden Morgan Johansson oo shuruudo hordhaca sii sheegay. Waxaa ka mid ah waqtiga uu socon doono sharciga ku meel gaarka ah haddii isaga la doorto, xeerka midaynta qaraabada, iyo inuu qofku kafaalo qaadi karo. Ajaanibta dalka timaada sida qaxootiga iyo shaqo raadiska ayaa inta badan la aaminsan yahay inay ku jiraan xaalad liidata, gaar ahaan kolka ay dalka ku cusub yihiin. Hay'adda Baaris ee iminka soo bandhigtay hay'adda caafimaadka bulshada ayay ku caddaatay in ajaanibtu guud ahaan ka caafimaad wanaagsan yihiin marka loo barbar dhigo bulshada ay dalka ugu yimaadeen. Nina Lindqvist waa madax waaxeed oo ka howlgasha hay'adda caafimaadka bulshada ee Folkhälsomyndigheten oo ka hadlaysa inay xaaladda dadkaasi xumaato marka ay sanado joogaan dalka Sweden.
Vad man äter, hur man rör sig, man röker och man dricker, såna den typen utav frågor.
Kolka laga hadlayo hab nolol wanaaga bulshada waxa la ogsoon yahay xiriirka ka dhexeeya habka loo nool yahay sida cunada la cuno, dhaqdhaqaaqa qofka, sigaarka iyo khamriga in la cabo iyo in kale.
Hoggaamiyaha xisbiga Social Democratena Jim Åkesson ayaa joojiyay khudbad uu ka jeedin lahaa toddobaadka siyaasadda Järvevägen oo lagu qabto bannaanka Stockholm. Mikael Eriksson oo u hadlay Jim Åkesson ayaa sheegay inuu u baaqday arrimo qoys dartood, waxaana booskiisa buuxin doonta oo khudbaynaysa guddoomiye xigaanka xisbiga SD oo ah Julia Cronlith. Waxaad boodkan ka rukuman kartaa SR Play, Spotify, iTunes, eCast, Broadcaster iyo dhammaan goobaha laga helo boodyada. Maxamed Xaaji, Laanta Af Soomaaliga ee Radio Sweden.